mio yaduka yadukira mu bitajjo polisi ekyamunoonya wabula emmotoka yo tandirwamu omukyalo oyo ado n'omwami oyo tekinamutegeera mannya kubanga polisi yakola ekisoboka okulaba ng'etaasa omuwala oyo emukutuukawo omwami n'aluka mmotoka n'adduka mu bitajjo ekiddawali munenye nga bukalya road kati omwala yatwalibwa mu ddwaliro omotoka n'entawundizibwawo ku njeru police station yanakasi kyamera kuliko ba effort ebisoboka kubanga kyo tulina essuubi tujja mukwata kubanga emmotoka weeri.